slim in size. Ugh, obese in mind. Hatuwe zifanana. Ugh, slim in size, obese in mind. That is how I always grind. Slim in size, obese in mind. That is how you better hide. Hatuwe zifanana. Hatuwe zifanana. Domana big in a pack, kwale kwa kipigana. Domana lion kwa pack, pukulana. Domana chalina dame. Domana ice ko flame haija onekana. Siku moja simama kwa barabara, utapata watu smart, wengine kuparara. When I'm dark, kuna watu wako team. When I'm hot, kuna watu wana blaze. For example, fight boy too humble for line. King of the jungle, slim in size, obese in mind. Sima tusi kwa maduanzi, hatuwezi fanana. Kuna wezi na polisi, glasi na plastiki. Healthy na wasik, kuna rock, kuna tick. Tick, those guys
we,
make
na me. Me na we, ni kama kuku na mwewe.
Hatuwezi fanana.
Ukigaga na umwa, nishapata msupa.
Hatuwezi fanana.
Ukingangana na so, nishakunywa na chupa.
Hatuwezi fanana.
Ukitafuta sokiso, nishadunga ndula.
Hatuwezi fanana, hatuwezi fanana. Kila place kuna punk na masofari. Utakunywa Coca-Cola, mwingine juicy cola. Weni punk, kumbe kuna mabola. Utakunywa bia tisa, boy ana crate. Date them expensive, X ali S. Hatuwezi fanana, kuna winners na losers. Na kuna wenye race, finders na keepers. Na kuna wenye maze, movers na shakers. Na kuna wenye place, hatuwezi fanana. Kuna Benz, kuna Probox, horse na ox, Poco na escort, bia na tot. Kuna wenye mathings, kuna wenye waslim. Kuna wale mashoti, wengine mamlingoti. Wengine ni mahardcore coins. Some are just naughty.
We na mi, mi na we, ni kama kuku na mwewe.
Hatuwezi fanana.
Ukigaga na umwa, nishapata msupa.
Hatuwezi fanana.
Ukingangana na so, nishakunywa na chupa.
Hatuwezi fanana.
Ukitafuta sokiso, nishadunga ndula.
In the rap world, mini Adam on the Eve. Naleta walaji wao wakileta beef. I'm your majesty, you're just a local chief. Na huwezi get even if niko leaf. Wana dying ni watap, na washikisha atap. Soka Kenya to the dub, so nikiwa kwenye club. Don't stand on my behalf, cause kile nina half. Huwezi half, hata half MC. Do your job, acha kujishuku. If you mess with my words,
alama dukuduku.
VIP, I'm a VIP, hera RIP. Siza kwenye beat, I can see a bright tomorrow mina beat. Tulianza kama guru, sasa ni ma king. So hatuwezi fanana, hatuwezi fanana. Missing nganga, wesi ana, so hatuwezi ngangana. Flow yako ni fibo, flow yangu ni lito. Mezi yako mweke mbali, fibo.
We, na mi, mi, na we, ni kama kuku na mwewe.
Hatuwezi fanana.
Ukigaga na umwa, nishapata msupa.
Hatuwezi fanana.
Ukingangana na so, nishakunywa na chupa.
Hatuwezi fanana.
Ukitafuta sokiso, nishadunga ndula. Bila we na mi, mi na we, ni kama kuku na mwewe.
Hatuwezi fanana.
Ukigaga na umwa, nishapata msupa.
Hatuwezi fanana.
Ukingangana na so, nishakunywa na chupa.
Hatuwezi fanana.
Ukitafuta sokiso, nishadunga ndula. Bila
ile mindo shit. Unapata ati wendo diaper. Unapata wendo beat. Ati mindo rapper.